mu musango gw'okusangibwa n'emmundu ekisingira ddala okubeera ekyawaggulu kya myaka 10. Kaakati kkooti ebyo byonna wadde twabijjuwa, yo yagenda maaso nemugamba nkukaliza emyaka 10, era namumukenderezaako emyaka gye yali abanze munda, namugamba nti katukusibye emyaka 8. Naye kati kkooti eno ekkaanyiza naffe, negamba mutuufu bamuwa ekibonerezo kikakali nnyo. Omuntu yali kyazzanga ku musango, emmundu tezzanga ku musango, yali musajja wabuvunaanyizibwa mu gavumenti eno. Kkooti n'egamba tumusibye emyaka 3. Bw'oggyako ebbanga lyaka mara mukomera esaawa eno negiri gye yasookerayo nga tebannamusalira, kkooti n'esalawo nti kitatta bamusibe omwaka gumu n'emyezi 8 n'ennaku 6. Kati bukyanga bamusalira nga 13 omwezi ogw'okutaano 2019 bwe tubala wayiseewo omwaka gumu n'emyezi 3. Kibeera kitegeeza kitatta asigadde munda emyezi 5.